phambi kokuba sithandaze ndizawuthanda ufunda phaa kwabasefilipi isahluko sesine umqolo wesine uya kowethoba. Singakumela ngenyawo oku. Kwabasefilipi isahluko sesine umqolo wesine. Vuyani enkosini amaxesha onke. Ndiyaphinda ndithi vuyani. Ukuthantamisa kwenu makwazeke kubantu bonke. Inkosi ikufuphi. Ningaxhaleli into. Mazithi ingcelo zenu ezintweni zonke ngako ukuthandaza nokukhunga ndawonye nokubulela zaziswe kuye uThixo. Lwaye uxolo lukaThixo olugqithisele kuko konke ukuqonda uliya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu. Elokugqiba bazalwane ndithi into zonke eziyinene, into zonke ezindilekileyo, into zonke ezibubulungisa, into zonke ezinyulu, into zonke ezithandekayo, into zonke eziludumo lulungileyo, kuba kukho sidima, kuba kukho ndumiso, zithelekeleleni ezo zinto. Kwa ezo zinto nazifundayo, nazamkelayo, naziva, nazibona kum, yenzani zona ezo, waye uThixo woxolo eya kuba nani. Masithandazeni. Bawethu osemazulwini, siyakubulela ngazo zonke iintliziyo zethu, ngayo inyweba enkulu, yoba sihlanganiselwe phambi kobuso bakho obungcwele. Egameni elixabisekileyo elingcwele likaYesu, uba sive ilizwi lakho, ukuba saziswe kulo icebo lakho, kwinjongo yokuba wena uzawuthetha nathi, usindise abalahlekileyo, uhlangule amakhonkxwa, uphilise abagulayo. Oh Thixo Somandla, tshila kuthi ngokutsha uthando lwakho, ubabalo lwakho, kwa amandla akho. Yanga izinto ezibhalwe elizwini zingaba inyaniso engcwele phakathi kwethu nakubomi bethu, ukuze igama lakho linikwe imbeko nabantu bakho basikeleleke. Sithi kusazela esiphilileyo, sibeke lo mhlangano phantsi kokugqunywa kwegazi lemvana. Nkosi ethembekileyo, sixolele sonke nje uba sibaxolele bonke abanamatyala kuthi. Wena njengoThixo uSomandla uthe wasixolela kuYesu Kristu inkosi yethu, ungumxolelanisi wethu, sisicamagushelo sethu. Siyakubulela ngakho oku. Nkosi ethembekileyo, yanga kungatyhilwa ngale mini ukuba ukhona phakathi kwethu njengophilileyo ovukileyo. Sinike uxolo lwakho nentsikelelo yakho. Nkosi ethandekayo, senze sithule ebukhoneni bakho. Susa konke okwethu kwemihla ngemihla namaxhala akho nezidingo, usenze uba sithembele kuwe ukuze sizise izicelo zethu phambi kobuso bakho. Sinomthandazo nokukhunga udityaniswe nombulelo. Sikelela isihlwele sakho esiyindimbane, sikela abantu bakho abathi bathandeke baxabiseka kuwe owabahlawulelayo ngexabiso, ngexabiso lobomi bakho negazi lakho elixabisekileyo. Nkosi ethandekayo, sikhokhele ngomoya wakho ube nathi ngalo ubabalo egameni likaYesu. Amen, amen. Ningachopha phansi. Kakuhle kakuhle sizawuya kwizibhalo ezingcwele namhla. Sinobhaptizo lwamanzi ngokwezibhalo emva kwenkonzo, kwaye sicela bonke abo bangekabhaptizwa ngokweBhayibhile bangalivumeli elithuba lanamhlanje oba libe gqithe. Kodwa mabathi ngaphakathi bavumelane noThixo nelizwi lakhe, bathi ewe kwinto ayenzileyo. Kunjalo athi ewe kwinto esinenjongo yokuba siyenze. Ntendu funda pa incwadi yesibini kuPetros isahluko sokuqala. Emva koko, emva kwezibhalo ezithile, siza kuya kubhaptizo lwamanzi sinethemba lokuba iNkosi izawuthetha ezintliziyweni zethu. Incwadi yesibini kuPetros isahluko sokuqala suka umqolo weshumi nesibini uya kumqolo weshumi nesithandathu. Kungoko ndingakuyekiyo ukuhlala ndinikhumbula ngezo zinto noko nizaziyo nizimasekileyo enyanisweni leyo ikhoyo kuni. Ndiba ke kububulungisa ukuba ngalo gama ndikulo mnquba ndinivuse ngokunikhumbuza. Ndisazi nje ukuba kukufuphi ukubekwa nqamnye kwalo mzimba wam, nje ukuba nayo iNkosi yethu uYesu Kristu yandazisayo. Kananjalo ndiya kukhuthalela ke ukuba nibe nako amaxa onke emva kokumka kwam ukuzikhunjuzwa ezo zinto. Kuba sithe singalandelanga zintsomi zabuqhinga, sanazisa amandla nokufika kweNkosi yethu Yesu Kristu. Sithe saba ngababoneli bobungangamsha bakhe. Sijongane njengoba sisazi necebo likaThixo losindiso oluthatha intsebenzo kwesi sithuba sexesha lenceba, kwaye lizawugqitywa ngokufutshane apha kweli lizwi. Kuthethwa malunga nokubuya kweNkosi, ngokunjalo ngenyaniso yokuba asilandelanga zintsomi zabuqhinga, kodwa sithe sakholwa lilizwi lenyaniso. Oku kuyasivuyisa, kusenza sigcobe, kuba kanye nakweli xesha uThixo uthe wabeka ilizwi lenyaniso phezu kwesiphatho sesibane phambi kokubuya kaYesu Kristu kuko konke ukucaca, ekuthini bonke abo bafuna ukuyikhonza iNkosi bamlandele. Akumelanga ukuba bashiyeke besebumnyameni bengaqinisekanga, bengahoyi, kodwa bangabona ukukhanya okubengezelayo kwelizwe elithiliweyo lesiprofeto Indu Petros le ayivakelisayo kumqolo weshumeli nethoba namashumi amabi ukuya kumashumi amabini ananye xa ibhala esithi kanjalo sinalo nelona lizwi liqinisekileyo elilelobuprofeti. Sithe sakufunda ngokuphindaphinda siqaphele ezi zibhalo. Kodwa ingaba siye sakwamkela na ubunzulu bomyalezo kaThixo weli xesha? Ngaba sithe saqaphela na into uThixo asinikileyo kule mihla? Xa yonke into ihamba isiya ngapha nangapha, xa kukhona indlela ezingabalekiyo neengcaciso zalo lonke udidi oba uThixo usinike ubabalo ukuba sifumane indlela yethu ezawubuyela elizwini lakhe, kwaye sithe saqaphela umthunywa nomyalezo. Ngokunjalo sigxininisile ukuba ukusukela ekuqaleni komnqophiso omtsha, izithembiso ezenziwe kumnqophiso omdala zithe zaba yinyaniso. Into Isaya wayiprofethayo kwisahluko samashumi amane kumqolo wesithathu, kwaye into eyabhalwa malunga neminyaka engamakhulu amane thengesaquphe yayinyaniso kumntu onguYohane uMbhaptisti. Isithembiso saba yinyaniso, ilizwe lazisayo laba phaya, indlela yalungiso ukuze ubuqaqawuli bukaThixo butyhilwe, icebo losindiso kumnqophiso omtsha, kukuzaliseka kwecebo ento uThixo awayazisayo ngemilomo yabakhonzi bakhe abangcwele abaprofeti kwisithuba somnqophiso omdala. Kwaye xa sithe safumana le ndlela yobuprofeti, ngoba sinikiwe kwindawo yesiprofeti malunga necebo losindiso, ngoko xa sithe sakunika oko sinokwaziswa ngezinto ezingcwele kwicebo losindiso. Sisuka konke ukubhideka siqaphele ukuba yayingengomntu owenza into, kodwa uThixo wazisa amazwe esithembiso labo awanikayo ukuze awazalisekise. Xa uYohane wabuzwa emva phaya, singafunda ngako phaa kwivangeli kaYohane isahluko sokuqala. Xa wabuzwayo ukuba ungubani na, wakuthetha njengokucacileyo apha siyafunda umqolo weshumi elinethoba. Nabo ke ubungqina bukaYohane okwamaYuda athuma ababingeleli nabaLevi bephuma eYerusalem ukuze bambuze besithi, wena ungubani na? Wavuma ke akakhanyela, wavuma esithi, andinguye mna uKristu. Bambuza besithi, untoni na ke, ungu-Eliya na? Athi, andinguye. Unguye na umprofeti lowo? Wathi ukuphendula, hayi. Bathi ngoko kuye, ungubani na? Ukuze sibaphendule abo basithumileyo, uthini na wena ngawe ngokwakho? Uthe, mna ndililizwi lodandulukayo entlango lisithi, yityenenezeni indlela yenkosi, ngoko watshoyo uIsaya umprofeti. Kum lena yinto exabisekileyo kakhulu. Ndithanda ukuyiqininisa kanye kwakhona. Ukuqala komnqophiso omtsha wawuphawula ukuqala kokuzaliseka kwesiprofetho sesibhalo nokuqaphela icebo likaThixo losindiso. UYohane waqala ukuvalisa ubukumkani bukaThixo, kodwa ngexesha elinye nje wayengumhlahlandlela wobu bukumkani bukaThixo. Wayekukuzaliseka kwento eyabhalwayo ibhalelwe laxesha. Kwisahluko sokuqala kwivangeli kaLuka siyaziswe nje ngokucacileyo le nto kumqolo weshumeni esithandathu, apho ithi ngokubhekisele kuye abaninzi ibonyana bakaSirayeli babuyele enkosini uThixo wabo, kwakuya kuhamba phambi kwakhe enomoya enamandla kaEliya, uba azijike iintliziyo zoyise ziye kubantwana nabangevayo baye kububulumko bolilungisa, ukuba alungise abantu abalungiswe inkosi, elungisele inkosi. Lena yinto eyayithetha yona umyalezo ongcwele ekuzeni kokuqala kwenkosi yethu ethandekayo umsindisi. Lena injongo yomyalezo ongcwele ngoku phambi kokubuya kaYesu Kristu inkosi yethu, ukuba azomlungisela indlela uThixo ophilileyo ukuba angene kwabangabakhe ngexesha elinye, uba alungise abantu ebalungisela inkosi. Kwaye umprofeti uZakariya wanika isithembiso esimangalisayo esithi akukho ngamandla, akukho ngaburhoti, kodwa kungomoya wam, itsho inkosi yemikhosi uThixo, usebenza ngomoya wakhe. Apho ilizwi lakhe lesithembiso esingcwele singaba yinyaniso kwixesha elibekiweyo. UThixo usebenza kwabo baya bamkela ilizwi lesithembiso abalikholwayo baze balindele ukuzaliseka kwalo. Ndiyazi ukuba silindele okukhulu kuThixo ngaphezu kokuphindaphindwa kwezithembiso azenzileyo. Silindele ukuba ekupheleni kwexesha lenceba ibandla elibuyiselwe ngokupheleleyo eliphilileyo likaThixo ophilayo liyakuza njengesiqhamo. Siyazi ukuba ukubuya kwenkosi akunakuthabatha indawo, bakude ukubizwa kuphunywe nokubuyiselwa nokumiselwa kwento zonke kwenzeke. Singakufunda oku njengoba besele sifundile sava amaxesha amaninzi phaa kumqolo wamashumi amabini ukuya kumashumi amabini ananye kwisahluko sesithathu kwincwadi yezenzo, ngokuba apha kubhaliwe ukuba ithume uYesu Kristu wayevakalisiwe kuni ngenxa engaphambili. Loko kumele okunene ukuba amazulu amamkele kude kufike amaxesha okubuyiswa kwento zonke awawethethayo uThixo ngomlomo wabo bonke abaprofeti bakhe abangcwele kususela kunaphakade. Eli lizwi alidingi ngcaciso. UYesu Kristu uyalinda, uyawulinda elizukweni athe wasilungisela lona lide ixesha lifike xa zonke izinto zithe zabuyiselwa, njengokuThixo thethile ngomlomo wabo bonke abaprofeti bakhe abangcwele ukusukela ekusekweni kwehlabathi. Manifunde phakwe ivangeli kaMateyu isahluko seshume nesiqhenqe ukuze sonke sazi kakuhle ukuba isithembiso sibhekisele kwixesha lethu kwaye inkosi ithe yakuzalisekisa ngaluba balo. UMateyu isahluko seshume nesiqhenqe umqolo weshume linanye. Waphendula uYesu wathi kubo, inene kufika uEliya tanci aze azimise zonke izinto. Elo ke lixa elizayo. Xa kubhekiselwe kuYohane waza enomoya kaEliya wathi, ndithi kuni, uEliya usele fikile, abamazi. Benza konke kuye abakuthandayo. Andiyazi ukuba sele nizifundile intshumayelo zokugqibela ezimbini ekumele uba sezifikile kweli xesha. Kodwa ngalo lonke ixesha uThixo xa isenza into ebalulekileyo imimoya iyohluka. Abanye bonke bama nayo loo nto, abanye bonke bayayichasa loo nto, abanye bagcwalisiwe ngokugqibeleleyo ngothando lukaThixo, abanye bagcwala yintiyo nenzondo. Yantluko lwe isoloko iba khona kanye phakathi kwabantu xa uThixo esenza into ebalulekileyo. Abanye bawuqaphela umhla wokuvelelwa nguThixo, bambulela uThixo ngelizwi lakhe. Abanye bayakhubeka ngako oku nokuya. Kubo oku nokuya akulunganga kwaye abaqapheli ukuba oku kumalunga nokuzimanya noThixo nelizwi lakhe. Abaninzi babeka imigangatho yabo na yonke into engavumelaniyo nemfundiso yabo nolwazi lwabo. Kuyazenzekela nje ukuba kungalungi kubo. Bangapi abo kumele uThixo ame nabo? Indlela kaThixo yohlukile. Kumele sivumele uThixo uba asilungise, uba asimise silunge. Mele sishiye indlela zethu silandele indlela kaThixo, sishiye amazwi ethu ngasemva ukuze sivumele amazwi kaThixo ba aphumelele. Kodwa kuphela abo bathe bafa bakwenza oku banganaxhala ngabo kulwazi lwabo, abo benolwazi abafuna ukulazisa ebantwini. Kukhona abantu abanolwazi oluninzi, ewe banolwazi oluninzi abafuna ukulazisa kwabanye abantu. Unomdla uba ndazi kakanani? Mna ingaba ndinomdla ukuba wazi kakanani? Ngokuqinisekileyo hayi, kodwa sonke sinomdla kwintando kaThixo. Ngoko ke sifuna ukuzincwina izibhalo ukuze sibone into uThixo ayithembisileyo kumhla wethu. Siyabulela uba sithe savunyelwa ukuba siqaphele kokubini umthunywa nomyalezo. Njengoba sisoloko sithe, inkosi yabathatha abakhonzi bayo nabaprofeti kodwa isishiye nomoya wayo nelizwi layo, isikhokelele kuyo yonke inyaniso. Kwaye singathi kungekho kuqikelela ukuba noba umprofeti omkhulu ebelaphakathi kwethu acacise icebo likaThixo losindiso ukusuka ku-A uya ku-Z, akukho namnye kuthi abenokuqonda oko ngaphandle kokuba kuthe kwatshilwa kuthi ngomoya ongcwele. Yinto le esiyiqondileyo sonke ukuze kungabikho namnye umntu oya kufundisa omnye, kodwa bonke bafundiswe nguThixo bangapha bamvileyo umzana uBrenham, bangapha bamvileyo uPaulus, bangapha bava amadoda akwaThixo, bangaphe abathi baba namava kunye namadoda amakhulu emhlabeni, kodwa kunjalo kuphela ngabo abaqaphelayo abasondela kuThixo benenhliziyo yethobekileyo, abashiya lonke unyeliso ekhaya, abanenhliziyo ezivulekileyo ukuba bamkele, bamkele into inkosi ekumele ithethe ibanike yona. Ngoku asindingi indoda ethile enkulu yakwaThixo bayenza izinto kuthi, sidinga ubukumkani bukaThixo omkhulu, ukusebenza komoya ongcwele owenza ilizwi baliphile kuthi, osikhokelelayo kwezona nzulu zikaThixo, ovula into engathi kanti safihlekile, asiniki ukuba singene kuyo ukuze ibe sisitshilelo esiphilileyo kuthi. UPaulus wabhala kumaGalati isahluko sokuqala ukuba akanga ayifunde ivangeli mntwini okanye ayishumayele ngokohlobo lomntu, kodwa yeza kuye ngokutyhilelwa nguYesu Kristu. UYohane ubhala into enye phaa kwisityhilelo isahluko sokuqala umqolo wokuqala, isityhilelo sikaYesu Kristu awamnika sona uThixo ukuba ababonise abakhonzi bakhe izinto ezimele ukubakho kamsinya. Yonke into sisityhilelo sikaYesu Kristu, isityhilelo selizwi nentando kaThixo, ukwaziswa kwicebo losindiso likaSomandla kule mihla yokugqibela. Kwaye masithi kwakhona kungekho kuqikelela, sithi ngokhulu siqaphele ukuba silihlolile ilizwi likaThixo ngokwaneleyo, kwaye siyazi ukuba asilandelanga zintsomi zabuqhinga, asilandelanga mpembelelo yomntu. Sithe sazincwina izibhalo imihla ngemihla njengabo baseBheriya ukuba ingaba zazinjalo na ezo zinto, kwaye singavala sithi kunjalo. UThixo uthe wathumela abakhonzi bakhe nabaprofeti kwesi sigaba sesiprofetho ukuba asibonise indlela ezingcwele, kwaye asincede kule ngxuba kaxaka besikuyo, kwaye siyavuya kuThixo wethu ngako oko. Masiqhubeke ngoku siye kubhaptizo. Kwaye ndizawufunda imiqolo engusaziwayo kwincwadi yezenzo isahluko sesibini, umqolo amashumi amathathu anesixhenxe uya kumashumi amane ananye. Izenzo isahluko sesibini umqolo amashumi amathathu anesixhenxe ukuya kumashumi amane ananye. Ke kaloku bathe bawukuva oko bahlabeka entliziyweni, bathi kuPetros nakwabanye abapostile, madoda bazalwane, sithini na? Uthe ke uPetros kubo, guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono, namkele isipho somoya oyingcwele, kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude esukuba inkosi uThixo wethu iya kubabisa. Nangamanye amazwi amaninzi wayeqononondisa evuselela esithi, zisindiseni kwesi sizukulwana sigozo. Batheke ngoko abalamkeleyo ilizwi lakhe ngovuyo babhaptizwa, kongezelelwa ngalo mini imiphefumulo engathi imawaka amathathu. Ngumsebenzi onjani womoya ongcwele? Intumekelelo enjani eyabanayo phakathi kusihlwele esasihlangene phayana? Apho kukuqaleka kwebandla lomnqophiso omtsha. Isisekelo singokuthululwa komoya ongcwele, kwaye kwakusele abantu bebumbene bonke behlatshiwe ezinhlizweni zabo. UPetros wacacisa njengokufutshane uba uKristu wayeza kuza avubunzima afe avuke kwakhona ngosuku lwesithathu ngokwendlela abaxela ngayo kwangaphambili abaprofeti. Wayicacisa njengokukhawuleza. Emva koko umoya ongcwele wehla phezu kwabaphulaphula bonakalisa into abayivileyo baze baza bazakukholwa kuYesu Kristu. Ntanda, yinto ebalulekileyo leyo namhla ukuba umoya ongcwele ungaba khona xa sishumayela uKristu obethelelweyo. Ngoko sibe nako ukubona into eyenzeka eGolgotha sizise abantu elikhulwini. Apha njengoba sinokufunda ngaphambili kubhaliwe ukuba inkosi ithe enkosini yam, hlala ngasekunene kwam, ndide iintshaba zakho ndizenze isihlalo seenyawo zakho. Ngoko mayazi ngokuqinisekile yonke indlu kaSirayeli ukuba uThixo wamenza inkosi noKristu kwayena lo Yesu nambethelayo emnqamlezweni nina. Abantu bakwaSirayeli baqaphela ukuba babethelela umsindisi wabo kwaye bahlabeka entliziyweni zabo. Namhla siyaqaphela ukuba uKristu waya emnqamlezweni endaweni yethu, ukuba kumele sinyamezele into umgca omnye wokufa ngomthetho kaThixo. Kodwa lo mgwebo wawela kuye, isohlwayo sabekwa kuye ukuze thina sibe noxolo ngamanxeba akhe saphiliswa. Inhlawulelo ithetha ukuthi isenzo esingcwele, ukungenelelo kungcwele kwimbali yoluntu, imini enkulu yokuxolaniswa noThixo ebantwini kwenzeka. Ndikhumbula koku ngoku xa umzana uMueller uthe izolo phaya eSalzburg, cinga ukuba intombi yami ivuke ize kum kusasa ithi ndiye ndanephupha ndibone ukukhanya kusihla ezulwini ngesaquphe okukhanya kwazimilisa ngokomnqamlezo okhanyayo obengezelayo. Kwaye kuye kwacaca kum, hayi kuphela kum kodwa kuthi sonke, ukuba umnqamlezo kumele uphakanyiswe, kwaye kumnqamlezo emnqamlezweni kuzuxolelaniswa, uxolelo, ubabalo nosindiso. Xa umnqamlezo ususiwe ngoko kuza intiyo neyantlukwano. Kuza phaya incwadi yombhalo walana nathi phayana ubuyisela ke okwinqanaba olululo njengoko bekunjalo phambi kwale mini inkulu yocamagusha. Ngoku akukhona likholwe kumele lenze loo nto, hayi. Elaa nqanaba liluqobo, alusekho nakanye, alusekho. Okudala kudlule, bonani zonke izinto zisuke zabantsha kuba uKristu iPasika yethu, imvana yethu ithe yahlatshwa wazinikela ngenxa yethu ukuze siphume sikhululekile kwabase Roma isahluko sesithandathu nesahluko sesibhozo Paulus ukhanyisa le ncinga kanye kwakhona kakhulu kwizahluko ezininzi apha kodwa ngokuqhagamshelene nobhaptizo masifunde phaa kwabaseroma isahluko sesithandathu umqolo wesithathu mhlawumbi masiqale umqolo wokuqala nje sifumane umxholo asithini na ke ngoko asihlale sihleli naye esonweni ukuze ubaba lulwande nakanye thina safayo nje kwisono singathini na ukuba sahlala kuso anazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwayo kuKristu Yesu sabhaptizelwa ekufeni kwakhe ngoko ke sangcwatywa naye ngokubhaptizelwa ekufeni ukuze nje ukuba uKristu wavuswayo kwabafileyo ngalo uzuko loyise sithi ngokunjalo nathi sihambe sinobomi obutsha kuba xa similiselwe kuye ngentsobi yokufa kwakhe somiliselwa kuye nangeyokuvuka sikwazi nje oku ukuba umntu wethu omdala wabethelelwe emnqamlezweni kunye naye ukuze umzimba wesono uphuthiswe size singabi sasikhonza isono kuba owafayo ugwetyelwa khululwa kuso isono singaqhubeka sifunda sikhwaza kubalekile ukuba sikwamkele ngokhono samkele lento siyixelelweyo apha sithe sabethelelwa kunye noKristu safa kunye naye umntu wethu omdala uthe wabethelelwa kunye naye ukuze into entsha ibe khona Halo babalo lukaThixo. Kwayilendo uPaulus ebhala baseKorinte. Ukuba umntu ukuKristu usisidalwa esitsha. Kumele ukuba kube njalo. Okwakumela ukubhala nje kuphele eBhayibheleni. Hayi kuphela belulwazi kanye imfundiso esezingqondweni zethu. Kodwa kumele kuchilwe kube ubomi bethu. Ukuba sibethelelwe kunye noKristu, safa kunye naye, sangcwatywa kunye naye elibhaptizweni. Ukuze ukusukela ngoku, singabi saziphilela, kodwa siphilele lo wasifelayo. Kwaye ngako oku sinobomi obutsha. Noxa sisekulo mnquba mdala, uzawuthi ngokukhawuleza utshintshwe emva koko siya kunyuswa masilamkele ilizwi likaThixo njengoko libhaliwe size sizicikide ukuze sibone ukuba ingaba kungaba inyaniso na oko kubo ubomi bethu kanye nje njengokuba sonke isithembiso sazaliseka kuKristu umhlengu wethu waze wathwala ihlazo ityala isohlwayo azivumela ukuba abulawe abethelelwe ngoku lonke ilizwi likaThixo liya kuzaliseka ngoku kubo bonke abahlanguliweyo akubhalwanga kuphela ukuze sikwazi nje ukujonga kuko kodwa kubhalelwe ukuze sazi into uThixo asenzele yona ukutsho ukuba inqanaba elidala liphelile lisusiwe umuntu omdala ubethelelo wangcwatshwa ngoku omtsha uthe wavuka kunye noKristu. Akukho mntu edinge ukuba abe nexhala. Vumelana noThixo namhlanje uthi entliziyweni yakho ngenxa yam ngomlomo wakho uthi Nkosi ndiyakholwa ukuba ndabethelelwa kunye nawe ndafa kunye nawe. Asinoqinisekisa na oku ngoko masiqinisekise ngokholo. Nyathelo elilandelayo elithe lasizisa ekufeni lasusa ekufeni lasizisa ebomini ukutsho ukuba sivuke kunye noKristu ukuze akwazi ukuthi ngoku aphile ubomi bakhe apha ngathi. Ngaba ngokunjalo sifuna uthi amen kule nto kuze kungabikho namnye umntu oziphilelayo nakanye. Kodwa into esiyiphilayo siyiphila elukholweni kukholwa kunyana kaThixo owasithandayo aze wasitsala saphuma. Ngoba seRoma isahluko sesibhozo sifunda amazwi amangalisayo. Kwaba seRoma isahluko sesibhozo umqolo wokuqala ngoko ke ngoku akukho kugwetywa kwaba kuKristu Yesu abangahambiyo ngokwenyama abahamba ngokomoya. Kuba umthetho womoya wobomi ndakuba ndikuKristu Yesu wandikhulula emthethweni wesono nokufa. Kuba ekukhohlweni komthetho ekubeni uswele amandla ngayo inyama uthe uThixo ethume owakhe unyana efana nenyama elawulwa sisono emthume ngenxa yesono wasigweba isono esenyameni leyo ukuze ibango lomthetho lizaliseke kuthi thina singahambiyo ngokwenyama sihamba ngokomoya. Apha ngokunjalo asinokungena kwiinkcukacha ezininzi ngoba ixesha liyabaleka. Apha ngokunjalo sijonga nenyaniso. Okokuqala, besikade sibanjwe ngumthetho. Sisaziyiswa ukuba asinamandla. Ukuba asikwazi ukuzalisekisa ilizwi likaThixo. Senze into uThixo asiyale yona. Elo lelinye icala. Kwaye sithe saqaphela akukho ukuthandabuza ngaloo nto kodwa ngoku kuza elinye icala ukutsho ukuba uKristu wabonakalaliswa kwimizimba yethu yenyama ukuba enze into engena ukwenziwa ngumntu kumzimba wakhe wasemhlabeni ukuba lonke ilizwi likaThixo lizaliseke. Uba unako ukusinika ugwetyelwa okungcwele. Akho namnye kuthi owayenokuzihlangula okanye azalisekise ilizwi likaThixo. UKristu wakhalinyelwa ekulomzimba wenyama. Yayingumgwebo wam nowakho. Yaye ngumgwebo wethu kodwa nje uba selecatshuliwe ukuba isohlwayo sabekwa kuye ukuze sibe noxolo thina ngamanxeba akhe saphiliswa. Masikholwe ukuba uYesu Kristu weza kumizimba yethu yenyama ukuze kulomzimba wenyama akwazi ukuzalisekisa onke imfuneko ebhalwe elizwini likaThixo kwaye konke ukuthi kungenamandla kuzama enyameni konke kunokusilela uThixo wabanika ugwetyelo ngazo izenzo zokugwetyelwa phaa emnqamlezweni eCalvary njengesipho sasimahla sobabalo. Sonke siyanqina ukuba sonile, ukuba sithe sabangabanetyala, ukuba asinamandla. Kodwa kunjalo siyanqina uba uYesu Kristu unyana kaThixo uthe wacanya kushelwe endaweni yethu kwaye sithe saxolela kwaye uThixo uyasibona ngaye uKristu ngathi asizange sona. Kunganzima uba sikubambe ke oko, kodwa ugwetyelo okupheleleyo kuthetha ukuthi kwaye uMzantsi Branham uyakuthetha oku kwintshumayelo, uThixo uyasibona, usibona ingathi asizange sona. Cinga ke ngoku ukuba sithe sabonakala ezukweni likaThixo kwaye iNkosi yajonga wena, yajonga nam kwaye yazikhumbula izinto esizenzileyo kobomi, ngoko uzuko belingasayi kuba luzuko, novuyo belingasayi kuba luvuyo. Hayi, okudala bekuzawube kudlule ngonaphakade, yabona zonke izinto zithe zabantsha kwaye kubhaliwe kwisitshileno. Lo hleli etroneni wathi, yabonani zonke izinto zisenza ntsha, eza ngaphambili azikukhunjulwa kwaye zizufika, aziwuthi qatha nasengqondweni. Leyo yinto emangalisayo. Ndiyaqinisekisa ukuba kwa uThixo kwabahlanguliweyo abanakukhunjuzwa ngetyala okanye ngesono elizukweni. Igazi lemvana kaThixo elithe laba nobomi obungcwele ngaphakathi kulo sisiqinisekiso sentlawulelo egqibeleleyo. Oko kubandakanya ukuba yonke into ithe yaphoselwa kulwandle lokulibala apha emhlabeni, utshabalezwa kwakhona nakwakhona. Nokuba sithe salibala, abantu nentshaba abalibali ngokukhawuleza, kwaye uqhubeka ebuya athi, ewe apha napha oku nokuya. Ndiyaqinisekisa ukuba into ebhaliweyo kwisitshilelo sahluko seshumi nesibini iya ukuba yinyaniso engcwele ngalamini. INkosi iya kunyuka nabangabayo, umtyholi ummangaleli wabazalwane uyakhahlelwa phantsi nabalandeli bakhe bonke. Mva koku iya kuthi, ngoku usindiso namandla nobukumkani bukaThixo wethu bufikile namandla kaKristu wakhe. Alamini siyakugcwala luvuyo ngethuba xa umzimba wethu wasemhlabeni ngokunjalo uguqulwa. Isithuba sokuqala sigqityiwe ngonaphakade, asisayi kuva okanye sikubone, kodwa siyaba novuyo olugqibeleleyo nokuphumla phambi kobuso boThixo wethu kulo lonke phakade. Ndicinga oko kumele ukuba kuyasongamela nje kakamnandi, kumele kuye ngokunqale ezintliziyweni zethu. Kwaye ukuba uThixo uthe waphosa yonke into iphosela kulwandle lokulibala ngokuba ixabiso lahlawulwa eGolgotha, ingaba kumelanga ke uthina ngokunjalo uba sibe nengqiqo kaYesu Kristu, sijongane ngendlela yokubona kaThixo, singabi sabalela nanye into ngokuchasene nomnye, kodwa sikholwe ukuba uThixo usixolele sonke, mna nawe. kwaye akasakhumbula ityala nasono olo lubabalo leyo inhlawulelo leyo ivangeli ivangeli epheleleyo kwaye umzana uBrenham wathi kwezinye zentshumayelo zakhe wathi ndiyakholwa kwisikhuselo sanaphakade kakuhle kakuhle wayekholwa ukuba umntwana kathixo othe wazalwa ngokutsha aze wamkela imbewu engcwele kuye ngokwakhe iya kuba seluzukweni uba uthixo akathi okwexeshana sindise emva koko awe alibale hayi inceba kathixo esithe saba nayo ngokunjalo ayikaqali kwaye ayikuphela uthixo uthi ndiyakuba nenceba kosuku uba ndinenceba kuye ndiyakuba netarhu kosuku uba ndinetarhu kuye ngoku ilizwe elingqalileyo kubo bonke abo bangekabhaptizwa ngokweBhayibhile nonke niyazi umyalelo omkhulu ophaku Marko isahluko seshumi elinesithandathu nakumateyu isahluko samashumi amabini anesibhozo inkosi isiyalele ukuba siye kulo lonke ihlabathi sifundise zonke izizwe sibhaptizele egameni hayi kwizihloko kodwa egameni kwelo uthixo athe wazithila kulo kumnqophiso mtsha ndiyabhala malunga noku ngoku ukuze ndingalahleki kuko okanye ndingene nzulu kuko kodwa sinako kokubini kwizibhalo ezingcwele sina umyalelo sinako lo nogwebo sinomyalelo kwaye sinabazalwane njengamangqina nodade abakwenzayo oko ngokwelizwi lenkosi ngokucacileyo nje xa ithe yatshilwa kuthi ngumoya ingcwele nibabhaptiza egameni loyise lonyana lomoya ingcwele phambi kokuba ukwenze oku kumele wazi ukuba ngubani na igama uYesu wathandaza athi malingcwaliswe igama lakho leliphe lo gama akuzange lixelwe okanye bagcine egameni lakho ewe ngubani igama lakhe ngubani elo gama sikufundile kwizenzo isahluko sesibini umqolo wamashumi amathathu anesibhozo ungakufunda kwisahluko sesibhozo umqolo weshumi enesihlanu neshumene sithandathu sahluko seshumi umqolo wamashumi ana nesibhozo sahluko seshumene thobo umqolo wesihlanu nowesithandathu kwabase Roma sahluko sesithandathu umqolo wesithathu ungakubona kuyo yonke indawo wonke umuntu othe wabhaptizwa sukela kuPentecost uthe wabhaptizelwa egameni lenkosi uYesu Kristu ukuba elo ligama elo uThixo athe wazithila kulo njengoyise ngonyana ngomoya ingcwele ezithilela usindiso lwethu kumnqophiso omtsha kwabo bangakuboniyo oku kumele kutshiwe ukuba kungamkeleka nje njengezibalo kungekho sithilelo esibalulekileyo ndizama ukutsho uba ufunda kancinci awuqhubeki ucinga ngeengcinga zakho kodwa cinga malunga nale nto ugqiba uyifunda sisinye esiya ithi nibabhaptizele egameni nguba neli gama ukuba ndingabuza u-3 xa umphindaphinde kathathu ngubani lo akho mntu ozothi uthi athi u-3 umphindaphinde kathathu ngu-3 umphindaphinde kathathu umntu uzanika impendulo ukuba uyabuza igama nditsho nabafundisi ntsapho baphindaphinda ingxaki kodwa banganiki iziphumo Siyabulela ukuthi kuba uThixo uthe wanika ingxaki waze wanika nesombululo sengxaki pha kwizibhalo ezingcwele. Postile bafundisa, bashumayela, benza, bahamba, babhaptiza ngokuvumelanayo. UPaulus, uPhilip, uPetros noba yayingubani na bonke babhaptizele egameni lenkosi uYesu Kristu. Ngoku nathi okunjalo siyakuba nethuba lo bhaptizo lwesibhalo namhlanje, kwaye ndingathanda ukuba ndibongoze wonke umntu ndithi musa ukuphikisana nenyama negazi, subuza abantu abangaziyo, vumela uThixo bakufundise oko kwenzeka ngelizwi lakhe elo sithe salijonga. Kwaye yangu uThixo ngakunika ukuvumelana kwangaphakathi nelizwi lakhe, hayi ingxoxo, kodwa ngokuthobeka nje sizalisekisa ilizwi lakhe. Emva koko iintsikelelo zikaThixo ziyakuhlala phezu kwethu sonke. Njengoba kuthethiwe ngoPetros ngamazwi amaninzi wathetha nabo esithi zisindiseni kwesi sukulwana sigoso, nathi okunjalo sithe sazama ngala mazwi ambalwa, zisindiseni niphume kuko konke ukuba goso, koko konke izithethe zobuxoki, zimiseni kwicala likaThixo, kwicala labo abahamba noYesu, abathetha, bashumayela, benza ngokwendlela yakhe. Njengoba sisazi uPaulus wathi kumaGalati sahluko sokuqala, nokuba sisithunywa ebesinawuhla sivele ezulwini, sishumayele enye ivangeli, masiqalekiswe. Phuma kuwo so sonke isiqalekiso esikuwo onke amahlelo athe asuka kwimfundiso yeBhayibhile nokwenza. Masithi siqaphele ke ngoku uba yeyiphi indlela elithuba elagqiniswayo ngokunjalo yintshumayelo kamzana uBranham, kwaye oko kundizise ekupheleni. Xa bathathu asiwa kwelinye icala, wenza intetho eyawusoloko ihleli nam. Xa isithunywa okanye ilizwi lathi kuye uya kugwetywa ngokwento owayishumayelayo, wathi ngabe uPaulus ngokunjalo naye uyawugwetywa ngolo hlobo, wathi ewe. Asiyungena kwinkcukacha ngoku, ndiyawubhala ngayo loo nto, kodwa ngoku umzana uBranham wenza intetho ethi ndishumayele ivangeli enye liyashunyayelwa nguPaulus, kwaye ndithe ndabhaptiza ngendlela yenye awabhaptiza ngayo. Kwaye wakuthetha nje oku, kwaye oku ndikubiza ukuba sisihlwele esingabalekiyo. Yena usebenzisa eli gama lithi izigidigidi, bakhala bathi siphumla koku, ngamanye amazwi bathi singaxhomekeka kule nto, yinto emangalisa enjani. Ekupheleni kwemihla uThixo unike ukucacisa njengayo inyaniso ebuyisela yonke into. Ngoku icekwa likuthi ukuba sikrazulwe, sisuswe kubugoso, sivumelane noThixo, sizikhulule kuzo zonke izithethe zegwele laseRoma, sibe sisonga esingenagwele senyaniso nokuthembeka phambi kobuso bukaThixo. Ndizama ukuthi ixesha libaleka kakhulu, kumele sizigcininise izinto kuni ngale ndlela, hayi ngokuba sifuna ukuvisa ubuhlungu umntu, hayi sidinga ukuba sincedwe. Kwaye ndiqinisekile ukuba uThixo uthe wasinceda sonke indumiso nozuko kulo igama lakhe elingcwele. Haleluya. Amen.